ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele, ngithokoze ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngengosibonelo Phithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christian Networks. Uma ucabanga kahle, siyazi ukuthi izenzo zethu zigeleza zivela kokusenhlizweni zethu. Inkinga ukuthi asiyimi ke sicabange ngakho. Kunini la owagcina khona ukuzizwa ucikekile kwakuyini imbangela yalokho? Ngongangabazi, kwakuyiphutha elincane nje lingathi shu. Kodwa noma kunjalo, waphendula ngokomuzwa walokho wawukuzwa ngaphakathi. Kume mhlawumbe indlela yakho kwabe kuyileyo osiyihlakulele iminyaka oyawuresponde ngayo ma usucikekile vese ufutheke. Futhi ukuthi masiqhubeka sihamba kuleyo ndlela, kwisikhathi sinye siyithola sizuza inkambo eyincithakalo okubukeka singakwazi ukuyikhulula kuyo. Kwaba njalo enkosini uDavid muva le ngamhlaya engena emacansini enye indoda. Emva kwalokho wayisa kwagoqa nyawo ngenxa nje yomfazi wayo. Futhi ekuboneni ukuthi le nto embi kangaka yayiqhumbuka enhlizweni yakhe uqobo uDavid, ekwazini ukuthi akanamandla ukukumisa yena ngokwakhe, nanku umkhuleko awukhuleka enxusa. Ihubo 51 verse 10. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. Ukuguqula inhliziyo yakhe ekujuleni kwayo akukho lula futhi akusondele sanhlobo ekwenzekeni. Ngakho uDavide wakhalipha wacela uNkulunkulu ukuba amenzele khona ukuba ahlanze inhliziyo yakhe ngokujulile, ukuletha umoya ongcwele ukumthwala, ukuze ngenhliziyo yakhe eguqulwe uNkulunkulu uqede lolo guquko lugelezise inkambo enhle. Awu, yekukhalipha ukucela ukusizwa esikhathini lakhona usehlazweni esikhundleni sokuyizama wena ekhona ongakusiza, akulethele uguquko oluphelele. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvusa umoya oqinileyo phakathi kwami. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-fresh.